ndabika bwe wansiga simanyi na jengenda banangera bwe mpala banya munyambe wankula chumutima bango gwali gwagala okwegula
wansiga bantu
walayira tituyogera na mukazi nonemererwa naye